Kinga music group.
Kina afatiwa wangonzi kumanda ni homerodi. Homa mwana lukwina miwona ima. Yo bina abu ibine mahae kumina.
Masali balu nyande zaba tulibakala kuri ya luna za luna tate. Masali balu nyande zaba tulibakala kuri ya luna za luna ima. Alifazi na ema nyande swa luna lusini za luna tate. Alifazi na ema nyande swa luna lusini za luna ima. Masali balu nyande zaba tulibakala kuri ya luna za luna tate. Masali balu nyande zaba tulibakala kuri ya luna za luna tate. Alifazi na ema nyande swa luna lusini za luna ima. Alifazi na ema nyande swa luna lusini za luna tate.
Kimuri kamani wa okenezi family mwai. Kimuri kamani wa okenezi family mwai. Mutie mula pela ima.
Mu
Steven Casho sinagwali mukina na makiji bali baba shwile nokuna nibona bala nini kalimota kama nikafela bashwile baile kono kashe kule baba mbasashwa anataba tati leo mkani pulayana kapa woma kapa wokuku kapa wondate hakuna zo mkona kweza mana mwishimbe la fela sibisa kwa alimu muti omu mkimutu omu hawe hizi ni bana babo henda neve mtu kuwa mubusi kapa kukule akuli kimuzi waka waka pamuzi wandate kikwina ni batu sika kwina hamwa bitota mwali mango mwali kama
masali balu nyande zawa tuli baka la kuli aluna za luna tate masali balu nyande zawa tuli baka la kuli aluna za luna ima salifa sila elo nyande zwa aluna lusina za luna tate salifa sila elo nyande zwa aluna lusina za luna ima masali balu nyande zawa tuli baka la kuli aluna za luna tate masali balu nyande zawa tuli baka la kuli aluna za luna tate salifa sila elo nyande zwa aluna lusina za luna ima salifa sila elo nyande zwa aluna lusina za luna tate
mukulange wa innocenti baulani wakabana matenge wa fo Mr. Tuto Baro ina support mwa music tati Nisani bali bali kanibaka benyo Roberto King Deza Kukiti Somba somba Whiskey with whiskey One international Venechila boy Your boy Na miwona mane ni mine boy Mine is mine Na miwona bali kanibaka Mane ni waran kena kuwona Dear guys Mwoki mwa paradise studio Mane ni baula nibaka bukalu miana vas patela fo Mkulange na miwona Ha 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 Guys, na mibona, kiwa mina alfantina, ni kwanda superpower, aka Uncle Fresh Silence, asi webu, mkulange washa kanufo, amu wapule maspika mina au Na wana kuliba standba mila tata, waka kuliba utwa mnatimo maspika mina mo Ambali zeze wana, haha, nani feri
Download it at bungamusic.com.